stars.
You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kian Totola Mama Kiba. Jami na Shiba, Resh Koku Iga, and I'm alright. Shamba mwiko kwa mtoto wa Kariako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uza siso. Mindo bisho Iga na kustopu one. Ochuru ziki ata tone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tenona tukana, unakuja unajigamba. Unajona mchanja, unatamba sana. Medioka, yeah. Medioka, speed ya medioka, oh. Medioka, yeah. Oh, medioka, medioka. Medioka, yeah. Medioka, oh. Medioka, oh, oh. Medioka, yeah. Mpaka chini, bigo. Unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo. Yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah. My people. No, no. Come stars, eh. Yup. Bidibom, bidibom, bidibom. Oh na 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 na. Oh na. Yeah. Yo, I've been in the game for 18 years. And I'm still around, I'm still on top. Got him sugar. Yup.
Oh la la, oh la 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 la. Oh no no no.
Marekani shatimba, ulaya yote nshatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Medioka, yeah. Medioka, speed ya medioka, oh. Medioka, yeah. Oh, medioka, medioka. Medioka, yeah. Medioka, oh. Medioka, oh. Medioka, yeah.